Ase and Anopei, Ewan and Pesopa, Ewan and Bambo, Ewan Ayemye, and Nandoye, Ayenso, or my Yemye, son. Nana so so ode an aba efidie so se ye nemo emedi ejumadie yi babo awa jumadie yi ana wason egusu yi mesom fo se akoto enene menemo ebedi jumadie yi ani ti gusunma wofidie no ena haya efise onyame ebambo adosun onyame adum ayekese na adum nti na menomie no ye nwie sa Anka osefu ononko dia anko dia ya hanam ama onesi nanso inshanka nyame ese swidia omsunsun yen o anajudemu ni nyana no onyame ama na egubu ama ya de ho ene na ye de aseda be mano ye de ayeye ebe mano ye de nkamfo be mano ye de ntontomo be mano if you say ye na dumara kwa ena no peso so adie achen yen ye ni kofi pipra ebe ya adwen se oye onyamia oye kesi na bibibiere ni ho ayede no ebe totu no ho enu ntine mafidie ni na ya ente ebe ba ofie mu na ye no ababifia onyamia se
Bigger than what's in my mind. You are bigger, bigger than what?
dan coupon ye hoten ebe disi ebe si a describe no ewo ni kesi ya oye enentino yegusu ya diasida e mano na me fa babo abodumadie so na me tia ya sofo apostle wo Ghana pastor kesla soso akudi Ghana enentimi fa babo abodumadie so me de echia mo papa papa ene anopai wo dumadie bia mo dinu nyame enhira mo ewo mu chanso na ifa babo abodumadie so echia ya sofo ma eye the rock ene the glad tidings Assemblies of God, any as for a man, I am for any woman, any woman, a did you made the Indian, woman, woman, tea, Indian, and I know pay your fed you made the issue near the Atiama. If it's a moment here, you buy radio, you saw a bear yaqua, and in Tisania dam, you know, and that's why no more, and a bit did you made the. And then to say, Name, I don't know, I can't be more, a baby, a man also at whom now be what you should be, or be your person or castle, let me be any panels or a basso. Nay, and I, yes, you see, when you may ask them, send you a dream, maybe, yeah, no, no. And then to name my fiddy and I, you go so ever, name my bibria, and then a bit here, ever, when I may ask you more. And to enter, never will fear more. Nay, I say, you may do nothing. I am not yet on a mere asset.
Now, more so near Sassy. Now, more about your attention, madam. When Yamia Oma, David Kumburiat, who could do for the name Yamia Wokasa, who be to be kept. My grand or no, sir. When are we Americans here to be no? Bolly Bolly Yamia, you're not seeing you. Like I said, Jamma, do it. Yena ye yini o obatampa wa yini da amansen yina ko ye tutu ni o o hin kase ji ase de ye enyum nye wura ji ye yi kutu kuduku ji enu tuoyi da 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 da
Emrason say ye di onyamia sem eba na ye. Yes, 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 And unti anope ye share as ye na ye bompae asafo ready and anope so as dankan within aye nkan within and as nkan within se wa na madom so na mo homo bro so na mo ayemie no wado ye so na enen so so no wodi enkwa foforo e di ahye ye mu na ya ba woni se ye ba bi sua wasem Yesterday, we were talking about our church phone. So, and then so, Omra, Ome church, Omra, Ome kanya, Omra, mubo yechidom. Bibi biara, yibisya, adi biya, ebeya, wawasi mono. Asa for Rade, una motri mo poso. Neni mina andani enkuni mudiye. Na bibi biara, bifri mo abana. Yadi hon asida aforiye edi amao. Yada wasi se anopei. Wababe church yen. Wo Yesu Kristo diemo ena yebo empire yi. Amen. Adofo na me ba wufie eno aba besua onyame asem nyese bia me be ka egu so nemo eye nkyerekyere aye mie no nyina aye be kyerekyere ye ho se na ebe ye aye betimi anyini ewo onyame asem onyame pese me no mie no ye nyini eni nti se nia ye ya fie mu se ye wo ye ma se nia ye hwe ye ma isu eda ye de be wo no na ekopem bia afi ba kon Mfie mienu, mfie miensa, na yuhun abofra nesani ya nisu ni yeni niye masi etie, na yuhunu improvement bia nasi inyini bia wa abofra numua. Yetimi use na parents na yaye very very disturbed. If he said, yuhunu se abofra no, okikano hon anase inyini bia niwa ede, eba abofra numu. Sa pepe pepe na unyanku ponso sono yebe nifia, unyamizu. Pese uhu yen so so the same thing seni aye wo ye ma seni aye manyi ni a ne ha ye na ye tete ne kwan bi esese ye fa so mamo frani nyene no ye fa so no sana es ha onyankopon so so na onyame so pese ofa sa kwan na so tani a obetimi aboa ye na ye minu mi ni so ne aye den ye timi anyini ene ntine ye sua bibi se growing into maturity say ye benyini ni akodru mpempen so a ese se yesse anase ye nyini akopem pempen so a ese se nyame ahyehye ade ama me nu mie nu se ese se ye ye we need to grow into maturity ever Christosom if he says ye hwe Christosom a se ye de ehonam edisom Christosom Ana se ye de yan kasa ye nyini a ye nyini edisum Kristosum a eni Kristosum ebo ebra eni nti ena no pe wonyame ebenam nasem so no de akyerekyere yen ekwan a ye faso a ye betimi anyini ewo honhom mu ene honam mu ewo nyame sum mu efi se onyame mpese me no mie no yaba ne nase no na de bia afi ba ko mfie mie no mfie miensa mfie nan de yete no abcd ni mo amu na yedate no onyame mpese me no mie no yebe etne mu ene nti wo hwese me no mie no no yebetimi anyini na yakeka ye ho owo onyame tuye ho na yetimi adi enyoma pa biara ono asafo urade wo di beche ye nsa no yetimi aye na yaye ni yie se ye hwe onyini a Se tani ya medika ya aka na se akura ye wonu a ye hunu se afi ba ko efiri oko no ye hunu se abofra no e nyini se anso so na ye hu onyame asemu ye ko onyame fie afi ba ko efiri oko na onyame hwehwe ye se ye benyini na enyini no eni ho se bia se obi nyame fie de no na meka che obi eye kese ana se ye hwe obi na na ho ofe Ana se yeshe ubi tui ni kase ninyenyam, ni brania wadi ye ni tintin ni tiktok. ene ene ma oye no enye no ena ye konya mi fi ya ye hwe ewiase mu ana ho na mu die ye hunu se enyine se o se ni peyi e wanyine nanso onya mi fi ye no enye sa ne ma no ena ye den onya mi ohwe ese so obi ye kefi ye se obi ye tintine so obi ne ho ofe na na se obi ye kitua na nu na onya mi hwe na mu mu no se ni ya ye ti onya mi asem esi efa ewo onyame fie anase how we acquire wisdom ewo onyame fie anase in every aspect of our life you know senia yefie ye niema esifa ewo onyame fie senia we put things in order ewo onyame fie senia yefie yi onyame ensema no ewo onyame fie no san niema no ena onyame de hweso maye hunu se ah yenso yenyini ewonumu ana se yenyini ewonumu enu ntino emra yesu osa no ehun se yesu ko onyame fie wabra no wo emfie edumie nu na eniema na wo kyerekyere farisifo ni sadukifo ni ne atrefo mpanyemfo no ba no msi ana sa akora we onsua nyame asem biada na ni edie ntina ofa soa oka enema kesia kesia kesi enntu omho edwiri wo musana onyame hwehwe minu mie no said yenzu su yejina nani mu a we will be mature, we will grow in maturity sene beya onyame dwumadia wode edfi minu mie no ani minu ne betimi edi ne pepepe efi se ewiase anyansafo ewo ho ewiase nimudifo wo ho ewiase akratefo bebre wo ho nanso so no se minu mie no se ye nyini ewo sa nyame mu na ye mputu change in order se ne be ya ibetimi akasa ade a kire wo mu ne yetimi no ma ye ne man e be ha dwene ye na yen ya ye se ye wo ye ye akirekirefo asofo niema akefia onyame fa ye so ye be ye no ye ko gina wo mu nim ne se if you are not mature wo mu be ye ade ahwe ho se titru enterekire bi a emfa onyame ho ebe ba no o mbetimi ayiye ahwe ho enu nti no ene onyame pese minu mie no ye nyini ewo ni mu se ne ebe ya ye besimi ye betimi aye pe na eniema aye ye no ewo ni fie no challenge bia na ye no me betimi ye befamu no ono asaforade enam so na wetinya maye nya anu ye pepepe ese enipa wo manyini na emom enye se enipa wo mu enyini ye enu ntina me ne wo ebekotwire no mu na ya kan bibi ewo ebe kan bibi ewo first corinthians no 1 Corinthians 9, chapter 3, 1 and 2. You can be view of 1 Corinthians chapter 3, 1 and 2. 1 Corinthians chapter 3, 1 and 2. Na menso enianom mentumi enemo ankasa se honhom mofo na emom se honam mofo se Kristo mu enkokoa se Kristo mu enkokoa enufuo ena mede memaamo menomoye na enye eduane efri se na muntume enye na sese ye arampo muntume enye I brethren could not speak into you as spiritual but as carnal even as unto babies in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hereof ye were not able to bear it, neither ye now are ye able. Not as a when timini ankasa eti se nipa wo maye de ho namufo ana se enipa wo manyinyini na emom woni ankasa eti se enkokwa Corinthians na ayi Paul ko wo mo na wonu wo mu kosua nyame na ohwe wo mu atna sori de mo aniema wo mu ye ni niema Paul pese wo kire wo mu a asembia obeka no na ye mpanyimfo na ne guho na wonu wo mu obe kire kire ayempanyimfo no no mu bekasa nyanso wahwe wo mu ene ye wahwe niema esi koso no a wose anuanom mentimi ni mankasa te se honhom mufo ana se ayi na mo me nemo kasa te se de en kokoa efri se en sema me nemo be kanon eye enufusuo na me de ebre mu na nye aduane mposa amre mu mpono munti menye ensemo amede ebre mu no so enunti se ye tena wo nyame fie na ye yemre ye yemre na ye yemre te se nkokora do na wo manyinyini na to hwe wo mu no mu no se wanti minu wo man kasa te se obi e wo ma ye den obi a wo manyini na emu mu hu wo mu te se nkokora o se empo se se impo no ena dia metimi aye den enemo akasa eninti sese enimo animu ni emamu ena mede ye den emamu na se ye di enimo animu nsem bi e de ma obi a nya se nipa no wa aye den na wakoye aye abofra anasa akokoa na wonti onyame asem na se eninti onyame hwehwe minu mienu ese ya benefie no ye benyini na niema bi wo ha onyame digu ye nimu a ye nyamu nti ase na yetimi aye ahye ni din kefie no animo nyam enu nti ye guso ye wo onyame asemu me kan bibi ewo first peter 2:2 first peter 2:2 na mpo na first peter 2:2 na imom na mompe asem no enufusuo konkonon se enkoko a wawo won sesei na mwanyini ewo mu akọ enkwadie mu na mompe asem no enufusuo se enkoko a wawo won sesei na mwanyini ewo mu akọ enkwadie mu as new babies desire the sincere milk of the word that ye may be grown thereby. Enu nti wasi yempe asemono, yempe asemono nufusio kunkunono. Se yempe asemono nufusio kunkunwa, enu na yebe den, yebe timi enyini ewomu. Enu nti ne, se yeko wanyami fia, asembe na yeshu sepe, se yepe siyetie. So we want to grow into maturity. And I say, we want to be an infant. Well, so many years I had na wo nyame fie no de ye pese ye te no saa na ye pese ye te na na da bi wo nyame hwehwe ye se ye betena ba bi a ye te na nti wo nyame pese mi nu mi nu ye nyini na ye di ekoyanim enu nti no wo nyame hwehwe mi nu mi nu se o se ye mpe asem no nufusuo konkono no na ye nyini ewo mo akọ enkwa agie mu na ye bedan yetimi anyini ewo mu akọ enkwa agie mu se jise ye tena onyankopon no efie na ye tena onyame fie a ye betimi anyini whereby ye tena onyame na ase na ye tie nasem afri ya sofo afri ye preachers ho no onyame ebe ma ye nyini ewo mu emra ye tena onyame na ase efi se onyame mpese me no mie no ye bebo adodo a na ase ye be ye nkrofo a ye tene na ase for so many years wa bra ye ni mo hwe ene nti onyame ase me onyame mpese me no mie no no ye nyini yenyini ewo ni mu se na ebe ya ye betimi ate na ase mu ase nti ne me kan bibi ewo Hebrews nwoma no Hebrews ngomana etire enum Hebrews ngomana etire enum entitemo edu emienu Hebrews 5:12 na ebre a anka esese moye akyerekyerefo no enhia mu bie use wakyerekyere mo onyankopon asemu mfitiasee na mayese won a ehia enufusio na enye aduane a eden for the time ye ought to be teachers ye have need that one to teach you again which be the first principles of the oracles of God and are become such I have need of milk and not of strong meat. Sana so eka Hebrews no so eka chire yen. O si nka me shwe mono nanka mo ma duru mpempen so a esese nka mo mu na mo chirechire a eni kwase nka obi eneba na oba beye den eba be chirechire mo nan so so no shamri no enya ade a mo betimi a chirechire so enunti no aduane a esese wode ma wo mu no nanka obre wo mu aduane a eden nan so so no enya ade a botimi de aduane a eden ade abrewo mu efiri se enufusuo ena ye odi emawo mu wa se paul na okasa no di enufusuo ade emawo mu efiri se se odi nufusuo emawo bia obi a di nufusuo ma no no na jese sa nipa ne da ye baby oda ye infant oni mu hwe so ani ti onyame epese me nu mi enu ye grow ye grow ye nyini ewo wonu nu mu se yenyini ewo ono no mu a ene na eniema biara aye ye no ye betimi aye ade ahye onyame ene onyam efise onyame fie no onyame hwehwe matured people o mu a o mu betimi agina ona o mu betimi aye de onyame pese wo mu ye san krofo no na onyame ehwehwe wo mu se odi wo mu besisi na safo nyina no na wo mu betimi abu akontapa no mu betimi akyerekyere ne ma esese wo mu nyini e wo no asafo urade ne edine mu enu nti no babo e ka kyerè ye se emra ye wo onyame fie ye di emre bebre onyame fie no ye hia se ye be no milk bio ne mum ye hia se eye aduane eno de maye na ye timi anyini sane a menum ye no ye wo ma ye mpese ye ma omo bobo adodoa na wo maka eform no na ye hwe animu se afi ba ko mfie mie no ye ma ebenyine no sanso na onyame ehwe animu ese afi ba ko mfie mie no mfie du ye ko ni fie a ye ntoso ye benyine ye hwe awere ho sem a wase mu se obi wo ba afi ba ko mfie mie no na onyini a hwe se ne family no omusi tete fa ba bibiara na montio biara ese se nipa na etu na wode ne ba na onyine ne fa so no se nipa no ye betu sa na mo no sanso so na onyame hwehwe ye se se eba se ye nyini ye betena ne nase na ye ye nia ye pe na ye nyini a etiti wo nyankopon ye se nia awofuo ma no etiti wo mun cha pepepe na etiti wo nyankopon ye ani nti onyame de ne na 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 sempakafo na sofo bishops ne ne pastors ne apostles e di aguho te ye befa wo mu so ne aye den na ye nyini ani nti no first corinthians 13 no eka asembi na wase 1 Corinthians 13:11 wase maye abofra meye abofra no me kasa se abofra me dwene se abofra me susu se abofra na meye panyini ye die magu emofra se mo no enu nti bible no hye se ma yengu emofra se whereby ye nyini when I was tired as a child I was understood as a child I thought as a child but when I became man I put away childish things when I became a man I put away childish things. Enunti emra yeye mofra ne de na yadwene eye mofra ye ne yeye mofra na emra yatena se ewo nyame mu no ye esese emofra sem ni nyina yeye den ye tugu na ye nyini enunti ye nim nipa bebre wo nyame fie ya sani omotena ho no the same thing in anglophonity no improvement no progressive enunti ni ye sese onyame ene nye ne ma ewo ni fie ya wo mu ntimi nyini wo mu ntimi nkeka wo mu ho wo mu ba no ma ye bom de wo mu tie no ehwa na wo mu tie no onyame empesa nti onyame ehye yen fe samre minu mi no no ye nkeka ye ho na onyini bebre ewo onyame fie ya onyame ede ne mpanyimfo na sofo ne nkoa ne servants ede eguwo na ye wo mbetimi aboa yen ama iye nyini. Eni nchi saamne wonyame asemini. Che, menu mie no no ya nyere ye ho ekwan bia so se na ebe ya ye betimi anyini ewo ono onyankopon mu efise onyame hwehwe menu mie no se ye be ye den ye be nyini se ye nyini a enya ade a eso onyame ani tene a ye ye ma anyini a ha ye no san so so na ye so so ye nyini a ha onyankopon anu ntine onyame hwehwe menu mie no ese yɛn mɔmɔdene ɛsɛ yɛbɛnyini yɛbɛnyini ɛwɔ ne mu ɛfiri sɛ sɛ yɛnyini ɛwɔ ne mu a na yɛda te ne fie hɔ a na mfasodeɛ biara nni hɔ sɛ ɛba sɛ ɔba na ɔne yɛn aba abɛkasa a ɔne yɛn ɛbɛkasa ɛte sɛ mmɔfra nneɛma a yɛde kyerɛ mmɔfra no ɛwɔ onyame fie no ɛyɛ different ɛna nneɛma nso so a yɛde kyerɛ mpanyimfoɔ no ɛyɛ different ɛno nti onyame ɛrehyɛ yɛn sɛ yɛbɛnyini ɛwɔ ne mu sɛneɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ate wɔ no name ase because onyame sɛ yɛanyini a na kwan no ɛyɛ akyewakyew onyamesom no nteaseɛ bebree ɛne wɔm sɛ ba sɛ sɛ obi anyini a ɛbɛyere paa sɛ ɔbɛte saa onyankopɔn no ase nti meka biribi ɛwɔ second Peter no second Peter chapter 3 second Peter chapter 3 we can be or second Peter yeah second Peter chapter 3:18 now munyini yen Awurade ne Agyenkwa Yesu Kristo adom ne nimdie emu ono na enimonyam enka no seisei ene da amen enunti sana bible no eka second peter second peter chapter 3:18 was it but to grow in the grace and the knowledge of our Lord and our Savior Jesus Christ, to whom be glory both now and forever. Amen. Nti munyini, as I say yenyini, ewo yen ewurade agyenkwa Yesu Kristo din mu, ono na adom ne nimdie ewo na nimonyam. Ano nti saa na Paul na ɔka Peter ɛka kyerɛ yɛ sɛ, as I say yenyini, sɛ yɛanyini a yɛmfa nimonyam hyɛ ɛmfa ma asafo ewurade. Ɛno nti ɛsɛ sɛ menu mie nu yɛtumi nyini yɛnyini paa sɛna Peter ɛsi ka no ɛwɔ n'adom wɔ ho ɛwɔ n'animuonyam mu sɛ menu mie nu yɛyɛ adwene sɛ yɛbɛnyini a onyame ɛnam n'asɔfoɔ so ne mpempanyimfoɔ so ɛbɛtumi ama yɛnyini na de animuonyam hyɛ ɛde ama ɔno no asafo Awurade ɛno nti no mewɔ nsɛm bisa bi wɔ hɔ a mebisa na sɛneɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ahunu sɛ yɛwɔ onyame fie no ɛkwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi ayɛ dɛn anyini ɛkwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi ayɛ dɛn anyini ɛno nti no deɛ ɛdi ka ne yɛ ɔsɛ how to grow spiritually ɛkwan bɛn na yɛbɛfa so a yɛbɛnyini ɛwɔ honhom mu ɛkwan bɛn na yɛbɛfa so a yɛbɛtumi anyini ɛwɔ honhom mu second one is how do we become what God wants us to be in the body of Christ how do we become what God wants us to be in the body of Christ. Ye be den yetimi abeye senia onyankopon pe ewo Yesu Kristo mu. Ye be den yetimi abeye sedie onyankopon pe ewo Yesu Kristo mu. Ena nia etoso emiansa no eso ye how do we mature in our Christ likeness? How do we mature in our Christ likeness. Ye beden ye drum pempen so ye nyina drum pempen so a senia ye nyankopon anase ya jinkwa Yesu no ne tibia eso pepepe. Ye beden ye dru sa empempen so no so. Obi wa abontene ho ntine mi bie no menko anama ho ntine mi basisi ya. prepare for my sign Abba. And until some man maybe sign and say, how do we grow spirituality? A bed and yen yini, a war, a bed and how do we grow any spiritually? How do we grow spiritually? A bed and yen yini, a war, and how do we become what God wants us to be in the body of Christ? Ye be den ye timiye nyini abedru nia ye supe se ye be ye eti se wono epepe epe. And how do we mature in our Christ like? Ye be den ye nyini abedru mpempe so se nia ye su nunu oti ye no pepe epe no. Ye be den ye nyini ababedru ho. En untimi shase ye no meka se no. Sa nye ma we nyina eteki place ewo the church. The church is the place where we grow in maturity. Ɛhɔ ɛni baabi a yɛkɔ na yɛkɔ nyini ɛwɔ asafo awurade mu sɛ yɛntimi ankɔ asɔre ne yɛka sɛ oo me ankasa mɛyɛ me ankasa mɛsua me ankasa mɛyɛ sɛ yɛa ɛnyɛ adeɛ bɛyɛ because ɛhɔ ɛna onyame atoto asom no adwuma no nyinaa sɛ yɛka asom no adwuma no Ephesians hɔ no asom adwuma no nyinaa ɛyɛ spiritual gift no ɛkyerɛkyerɛfoɔ asɔfoɔ evangelist ɛne asɛmpakafoɔ saa nkurɔfoɔ no nyinaa ɛhɔ ɛna wɔ nyame asiesie no nyinaa ɛsɛ sɛ meno mmienu sɛ yɛkɔ hɔ a onyame ɛnam n'asɛm so na ɔbɛkyerɛkyerɛ yɛn ɛwɔ hɔ ɛbɛnya asɔfoɔ mpanyimfoɔ apostles wɔ hɔ akyerɛkyerɛfoɔ wɔ hɔ a omu betimi ali di ye nu omu de yako unyame nchen se omu betre tre ye na yetimi enyini ewo unyame asimu enunti weni asema ene anopei nene obaye ne yeba ni ababisya ni ababeche se unyame mpese minu mienu yetina nenase emfie bako emfie mienu emfie miensa na yebo adodowa na de yetie no saane yetie se ne appearance womba afe baako emfie mienu emfie miensa na yehunu so se ye ma na ye nyini a we became disturbed na chese enema ese se ye faso ma abofra ni enyini bia no ese se ye faso ma abofra ni enyini sanso so na onyame hwehwe menu mienu se ye be konifie se base se konifie a ye wo na sofo wo ho ye wo na teacher fo wo ho ye wo evangelist fo wo ho a o mbetimi aka yasem no no ma pepe yen na yetimi anyi na ya be yes the likeness of Christ if you say che e ba se ye ntimi ameye the likeness of Christ ya en ye na e be yiri say ye betimi ati wo nyame ensem no asin if you say nyame som no enye adidie ene wonom honhom mu deɛ ɛso ka ho ɛhia nnipa a wɔm yɛ matured na wɔm atumi ate onyame asɛm ase na onyame kasa a wɔm atumi ate onyame ne ɛnea wokaa sɛ mantimi ne mu ankasa ɛte sɛ honhom mufoɔ na mmom honam mufoɔ ɛfiri sɛ ɛbɛpem saa mmerɛ mpo no mehwɛ mu a mentimi mma mo ɛyi aduane a ɛɛden na mmom gye sɛ ɛdeɛ mok ɛna ɛsɛ sɛ mede ma mo that means na ɔkɔto wɔ mu no na ɛnyini baako kora ani hɔ ɛwɔ den ɛwɔ wɔ mu mu nti yɛsrɛ nyame sɛ onyame ma no ɛmpare yɛ sɛneɛ ɛkaa wɔ korintians no ɛsɛ ɛmmerɛ a mɛyɛ abɔfra no deɛ na yɛkasa sɛ abɔfra medwene sɛ abɔfra na mesusu sɛ abɔfra na mmerɛ a mɛyɛ apanyini deɛ mmɔfrasɛm no magu no ɛno nti yɛkɔ wɔ nyame fi a onyame ma yɛngu mmɔfrasɛm ɛnneɛma a ɛma yɛnyini na gu so yi dɛyɛ ɛmmɔfra no no onyame ɛma yɛngu saa mmɔfrasɛm no nyina no na yɛtumi anyini ɛwɔ mu akɔ nkwagyeɛ mu nti aha ne baabi a yɛde ɛnɛ yɛnyini no ho asɛm no growing to maturity no yɛde ɛbɛsi nyame yɛ adom a next week no yɛbɛtumi asua anaa yɛbɛtumi akɔ mu bio anaa yɛbɛsua biribi ɛfoforɔ ɛno nti mempaeɛ ne sɛ onyame ɛma wo nyini ɛwɔ ne fie onyame ɛma wo nyini ɛwɔ mpɛmpɛntoɔ a wasom onyame ɛde abɛduru mfie duduɔ no ebebree ɛno na onyame ahome no mmienu sɛ yɛabɛtena n'anim na onyame ɛspɛte yɛ sɛ meno mmienu no yɛaba n'anim no yɛn nso yɛbɛtumi anyini na ɛde animonyam hyɛ ɛde abrɛ no asafo awurade ɛna anɔpɛ yɛde aseda ma wo din yɛde ayɛyie ma wo din yɛde nkamfoɔ ma wo din se wuna masem so na wa be chire chire yen bio wo hwe se ye be tina wona se mfie ba ko mfie mie no mfie mie san ni kono a wo hwe se ye be nyini na wo kasa ye timi ate wasen ofri se enya honam na ye de eba woni nemom wasem ene wo hom se ni ababo ka se you are worse than spirit and untino empire ni sa sa for rade ye ntimi nyini ewo wumu na wo kasa chire ya ye timi ate wasem ase ye da wase ese nenso abe chire chire ye wo yesu kristo din mu ena ye bo empire ye enu ntino MPP for no what then do you ha bra kwa me kwa wo ha enne me nim se ni anu be ba be kana ho a enu nti ma fidie no enguso ena ha ya na me ya adum an next week ye be ba wo ntan bio enu wa ba be sua onyame asem onyame shira eso tie ye bye bye